uyakholwa nguJesu, uyakholwa ukuthi wafa ukuze akhokhele inhlawulo yesono sakho, qede wavuka ukuze akunike impilo entsha echichimayo nempilo enginaphakade. Uma kunjalo, angikutshele ukuthi nginey'ndaba ezinhle kuwe mzane wami, ezinhle kakhulu. Angikubingelele phinde kwamukele futhi enkosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Izolo sikhulume ngeqiniso elinamandla lokuthi uma ukholwa nguJesu usuvele ubusisiwe ngesibusiso sonke sokomoya ngaye. Kunamagama amabili asekusebenzeni lapha, usuvele nelithi sonke. Ngakho ake sithathe leli gxathu elilodwa eliye phambili, ngoba kunesigaba kulesi sibusiso umuso namandla oguqula nayo ochicimayo ogeleza kuNkulunkulu uza kithi. KwabaseFesu 1 verse 3 no 4, makabonga uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezweni kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusolwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabe nokusolwa phambi kwakhe. Ake sithi kuma kancane ebese sikuvumela lokho ukuthi ukuzika. Ngaphambi ngisho kokuba umhlaba nezulu kwadalwa, wasukhethiwe kuKristu. Yebo, ngisho wena kanye. Wawusukhethiwe enhliziyweni kaNkulunkulu, futhi hayi nje ukuthi ubusisiwe okungathi lokho akwanele, kodwa ukuba ube ngcwele futhi ungabi nacala phambi kwakhe. Ngamanye amazwi, igazi likaJesu likuhlanze wahlanzeka, lakwenza wamhlophe qwa okweqhwa phambi kaNkulunkulu. Izono zakho seyigeziwe, zabaleka zonke ngalokhu uJesu akwenzela khona. Futhi igxathu elilandelayo lalokhu kuguqulwa kwakho ngokunamandla empilweni ebhekwe nginaphakade, ngokuhamba ungenacala phambi kaNkulunkulu. Yona ngxenye yakho yesibili le, futhi esemqoka ngoba isona siphetho sakho kuKristu. Ngakho uma ufuna unyakozayo ube ngcono kunophelayo, phila ngokwesiphetho ohlelelwe sona. Phila impilo yakho ngobungcwele nokungabi nasisihla. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le devotion efresh nsuku zonke ungayithola yona okwakho, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Siyiphinde 067 706 0077.